amadada siphila ngobuthakathi impilo ijikile yabona mina ngiphethe nobufakazi indlala ifikile shijikiwe yabona mina ngisakwazi hawe makazi thumela unolwazi kungani thina abadada siphila ngobuthakathi impilo ijikile yabona mina ngiphethe nobufakazi indlala ifikile shijikiwe yabona mina ngisakwazi hawe makazi thumela unolwazi
I got